in a Chicago too.
She gonna disappear. She gonna disappear. She gonna disappear. She gonna disappear. She gonna disappear.
She gonna disappear. She gonna disappear. She gonna disappear. Sasa kisma misha swala, nasima misha simba. Nyesha jana kisafiri, watu wataacha kudanga. Nachojuliza, watu wataacha kuanga. Hakuna makaka mambo la madada poa. Kwayo tofanya mapenzi mbaka tufunge ndoa. Mewana mini tazingua, demu wangu wakenda mwezini, mina enda kwenye jua. Watu watacha kuwa, na wanaopenda kula jicho
watakula pua.
Yo, minatabili madada wanaodanga watageuka waubiri. Michepuko tupo kule, kuna tena yale mambo ya kulipia na bili. Yani tutapata raha kama tupo. Hakuna mtungi leta mkate na kasoda. Mambo ya kushinda pana milupo. Hakuna tena waoni tutaokoka.
Shetana kisafili, hakuna matapeli. Wani wote peponi, selfie na makaveli. Shetana kisafili, hakuna cha mkongo. Tutasimama kama mnala wa babeli.
Tickle baby. Oh, the match gets us.